Hey, Giridon, Mr. Bato Baton. La 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 la. Sever again. Mr. Bato Baton Paja.
I wanna know, nataka tufike mbali. Hapana no, sitaki tufike mbali. You are in love with Fatuma. I know I'm in love with Fatuma. You wanna call me the city daddy. You wanna me call you the city mommy. Moyo koma tena ukome, usije nenda tukutuku mami. You wanna me be your city hubby, baby, baby, baby. Yeah. Oh no, kama zamani, haiwezekani. Hey, yeah, yeah. My ex girl, follow me, follow me, follow me, star. Like me, nefubi and tita. Hashtag na malike ya kutosha. Na comment to si hofu kabisa moyo. Kwani unaona mbali. Ila kasoro, tuwa utafakari. You wanna call me the city daddy. You wanna me call you the city mommy. Moyo koma tena ukome. Usije nyenda tukutuku mami. You wanna me be your city hubby, baby, baby, baby. Yeah. Oh no, kama zamani, haiwezekani. Hey, yeah, yeah.
Baby don't cry, sije ukalalama. Mimi ndo yule 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 wa jana. Ila leo imeshindikana, yale zamani haiwezekani.
Why,
oh no.
Why,
haiwezekani.
Why,
oh no.
Why,
I say why.
La 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 la.